ilmaan hayyootaa.
Gabbisaayyoo hayyeroo beeheroo beezadde kadara odaana bee yaa kurbaako gada oromoo yaa ulfaako hayyeroo beeheroo beeharoo gabbisaayyoo hayyeroo beeheroo beeharoo.
Yeah.
Margot, I'm not.